my backbone. E piki piki mabelani stelu Iverson. Iverson suku my backbone. Second nafuna bona. Why nafuna ma abot? Eish. Pekan chekan pekan. Ipali wenje lento si family 360. Yeah. Labo lover by a flop, I tryna do what I do. Had him say they wanna block me, wanna look still I'm moving. Ukona le parin ton ton nyengege ngibize ngegama ngazi thi washa kwanja ngekokod. Twana yekela umona nomhopo cause inambi phekiwe sibaphakela ukudla kwendlebe badla bayikhotha kudala belambile bayincoma bayinambi thesis. We were already ready for ama compliments nama congratulations.
It's in a crazy. Ibathi siphume gas siphume 360. It's in a crazy. Ibathi siphume gas siphume 360. Ama soga amanyala. Ibathi kufike thina ovela behleka. Ama soga amanyala.
Okay.
Ibathi kufike thina ovela behleka.
Uyayazi gas vibe spill life. Spill gas life ngatha nazi. Ngiqala ukuzwa ngathi senifuna ukwazi. Kanti labo bani senifuna ukwazi. Kanti baqhamukaphi? Akuze bona. Thina sithanda bona. Akufike bona. Thina sifuna bona. Ungangifuneli ngicela ungiphaze mina sisi. Umjito phizo hlale pushi kasi life. La ngidlula khona ngishiya bonke bemangala. La ngidlula khona ngishiya benwaya amakhanda. Betha amabhazi, amabhazi, amabhazi. Betha amabhazi, amabhazi, amabhazi. Fike 360 sokubeka kwenye level. Ufisha boy ulokhu phizo uthi abangene. Betha amabhazi, amabhazi, amabhazi. Betha amabhazi, amabhazi, amabhazi. Okay.
Ibathi siphume gas siphume 360. Sigethe nakufika izinja. Ibathi siphume gas siphume 360. Amasoka amanyala. Ibathi kufike thina ovela behleka. Amasoka amanyala. Ibathi kufike thina ovela behleka.
Kusazovela kancane intwana zami zangibona. Petula Tosho Prince Official Boy. Family of 360 clever lana uzogcwala. Ubusuku nemini thina silala isibhanda letter right. Phela nathi sifuna impilo soft. Thatha ikhali shona empini masakhali sofela khona. Ungabanaka banomona bazokuthuka bazogxeka bazohleka. Beka ithemba lakho kumdala cause uyena owaziyo futhi nzima lendlela. Then ifuna ubekezele noma uyizwe uhlaba. Nkosi sikelelo Mr. Nkala kathi uzumbusisa. Umupha amandla akwazi ukubaza nabanye bengathangeka banomona basazosha. Sinaso isikhathi sobabona ngefestini. Yaza kuyona ikasi rap but I rap for ikasi 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 la. Ikasi la zwale khona. Ikasi la khule khona. Ikasi la funde khona. Ikasi la sivela khona soke nendwane zayo. Sphume kasi ntwani party one day manje sifuna idole clever cool okuzayo. Thulu bhege ey engithi thulu bhege
ngithi nakufika izinja. Ibathi siphume kasi siphume 360 ngithi nakufika izinja.